No, 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 no.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
Na siyo apili Hiyo ndiyo from kwani iko nini No say that she love a boy and nobody come here Truly she deserve when me call her my dear When ready for your lifetime, take it right there Me day I feel baby anytime, anywhere Mi mi na ye, mi 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 na ye Mi mi na ye, mi 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 na ye, yeah She tell me nothing could I break our love Ever boy nowhere Mi 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 na ye, yeah Mi mi na ye
You're so gifted, I never should have ifed it. Don't believe I missed it. How did I not get this? Leave me so breathless, leave me so helpless. Shame on the pain that I feel is in your name. Yet again, I'll be floating like a KLM plane. My game should back this thing, but she's so against me like a kid in broccoli. Sorry, let me speak properly, but she bought to the bone, so she oughta know me. Slowly I will approach these, stroke on my goatee, then introduce me. No need to blame it on that. Ooh, 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 ooh. Hey. This girl, I know you wanna get loose. Hey. In truth, I'm a real sweet dude, so this song is for you. I'm addicted to you.
Come on, never shower. If he showers, he links up the beautiful gardens.
So, DJ ladies and gentlemen,
come on, you know, I'm AC Toxic. Nakutoka leo, Root Boy. I love you. Boy. Do you know what I'm saying?
Energy, energy, energy.
Ah, yeah. What's your name? Energy,
radio. I swear if I see you again, I wanna be more than a friend. I wait for your love so it don't complicate. If it's you, miss it, I could pretend. Shot, I love you, I want you, I need you, baby. You know I mean that, I hope that you want me to cause. Baby, was it night or what to get to know ya? Anything you like, I'll pull up and come show ya. Ah, we can dance, look at it, get it down. Open up and open up and open up your world. I'll make you dance, look at it, get it down. I see two time chance I could link up. Anytime I dare around you, the only one I care about you, I do besides. I see two time chance I could link up. The only one I care about you. Anytime I dare around you, later when we link up, later when we link up.
Tell me I'm your favorite photographer, and I'll come running back to you. Even though I know you don't want me near you, I knew that that was in the end. And I told it to all of my friends. I no longer can pretend, but I don't want to be just a friend. I wanna see you soon, to chase a pool. And after we go bowling, just me and you. Or maybe trend the movies, not Mr. Cruise. And before I say bye-bye, I'll say I love you. I wanna see you soon, to chase a pool. After we go bowling, just me and you. Or maybe turn the movies, not Mr. Cruise. And before I say bye-bye, I'll say I love you. And I will take you better picture.
bila kusifia. Ujuzi wapi na ukaupata? Bila unapepeta kama kandanda.
Energy, dahiri.
Mangu mshampata mzitiri. Anayeni tunugu mapendi. Karensi yake tutamira. Nishe toka soko. Niko nyumbani nalishwa tomoko. Yo, unipe majata, baby. Every day with you is Valentine's. I swear that's why I wrote this line for you. I knew it.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
Nilikutana na ye, nikipanda 23 kwenye bus stop akini cheki secretly. Jamaa was so fly, yo karibu mini blacky. Akapanda ma 3 karibu na mikaketi. Immediately, siku ngoja, siku sleki. Nikajidai, excuse me, unafegi. Got his attention, sasa pa mambo deadly. Ni aje chali, vipi unaitwa nani? Mina itwa Naz na Burundio mtaani. Where you going to? Unashuko pande gani? And if you don't mind, trend around the mtaani. I like the way you smell, hiyo ni cologne gani? Umeni bamba style, nyingine deadly yani. Unapenda reggae, nina collection yumbani. Tumefika kuja piga left, hapa njiani.
Puff some of that to wonge mambo flani.
Mambo flani.
Can you know what you come, take a walk with me?
Namtaka jali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Oh, atuna taka mazi wa Nairobi. Kenyan girl, won't you come take a walk with me?
Nam taka chale wa Nairobi. Kenyan boy,
Pichana baru baru na wewe. Ya da da. Listen. Tuanze na nyumba ya mabati. Tuchome dondo chapati. Omba nguo za kuenda party. Yeah.
Usimange.
Mina wetu pange mikakati. Vita ni kupoteza wakati. Nomba tupatane katikati. Yeah.
Usimange.
Tutabae nyele ya farasi ma. Nguo utadunga ni Versace ma. Nitabae gari utadrive bima. Do not deserve. There's nothing better than this love. So how to like a less leave up. Life forever by default.
No way.
Kaire tu akwa no way. No way.
Turn it loud.
Baki na mimi. No way.
Energy Radio is your favorite DJ's favorite station.
I see you put your head on my shoulder. I wanna love when you love out loud. Get to your happy day on night. And I'm not gonna wish your time. You're sent from above. Down on my knees giving thanks to the gods. You got all that one. How you know? Nobody down on the floor. My baby, give me number. I promise I'm gonna call. This nigga got a man and it's just around the corner. Well, I don't give up them because I'll die for love, I'll try for love. You're number one, so I'll fight for love. I'll die for love, you I'll try for love. And you a miracle, I'll fight for love.
Energy, 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 energy And if you play with me, get you on your knees, make you call my name.
Naskuna watesa sana zile pande bongo wanakuita mfalme wa kuchana Morogoro umebeba kwa mgongo ife ni kama wengine wanajibana wamelemewa bana
Hey yo that's true ila nasikia Nairobi pia unawasha Unomiza rappers vitro Mombasa di Naivasha Speaking of the game na isu na run sasa Miu kitaga Omanyala inabidi wa yeah. run faster
Inabidi wana run faster na leta disaster Huku kiwonyesha meno waneza kugeuza dasta
Mana irapi mevamiwa na mamonster Tunaonekana holy lakini jo tuna sound kama gangster
Tuna sound kama gangster ila tunongoza kama ujuni banga after banga midhili ya kamba boy
na ini kweli wala hatu wafungi si kamba boy toka mbio kagari la miraa tamba boy
mkona ngaya situ kwa na daladala Nairobi city foleni kwa barabara sote ni magwiji kazila wa sala sala this is how we vibe with an East African love ganya situ kwa na daladala Nairobi city foleni kwa
we got the key
sote ni magwiji kazila wa sala sala
this is how we vibe
with an East African love
pale dana daika dada kamo moja kamenga jwaba wetu wezi wachota yeah. kama umekosa ka
pale na hii nikipata pisi ya kuvibe na hii labda resambo naweza pata manzi ya vibe na mimi
utawapata lakini si bila kakitu na ni chenye yeah. na mata ni mfuko yako kwa fiti I mean
hata bongo kuwapata lazima mfuko uwini chunga sana bila mwongozo unaweza acha mjini
usijali watasema no Mombasa wananita jo yeah. kuja kwanza ni kushow yeah. Nairobi kusakado
Arusha kuna rushoro pwani kuna rusharo dawa za kurusha ro moro zitarusha flow
yeah. ukiwasha usipa Kapienga kwanza sazile umeketi na ilai bazenga
Bujika yeah. zila wa sala sala This is how we vibe, we vibe, we vibe
And you should know Love is the greatest ruler We keep it straight every time we vibe Ni manduku zangu wote na wajua Ni wakishua, yeah, yeah Natuwa nikikosa wataka mtu Haraka za maulana wape times two yeah. No place I'd rather be with my people in Africa Mugona ngaya zetu kona dala dala City foleni kwa barabara Sote ni magwiji kazila wa sala sala This is how we vibe with an East African love Kanya situ kwa na dala dala Nairobi city foleni kwa barabara Sote ni magwiji kazila wa sala sala
Hey yo Klama
Black Market Records
This Billy
Yake dani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete logo akibuya nakuja sekete yake dani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani yake dani juu ya shuksha yake dani dani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete Boy, 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 boy,
kofi za salasia ndio mi nasikia. Knock knock, come inside, mto yaka ingia. Ili slide, oops, akeshika rudi inside. Imezama usiku maisaka. Kuna sura, jegi na safisha. Ina skinny, deep, dinya. Anajita young rich ina. Ako bila ice don't speak. Mto yake ya nakamchina. Tuanze kudance katika kaleka dance. Unaipika ta 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 niko konjana. Sezi maliza rounds juu niko na do. Moonwalk nikiena kwa dem ya
kakuta. Yo kuta kejani juu ya shuksha sekete. Aliomba sugar shukrani pekete. Shuksha sekete. Shuksha pekete. Logo kibuya na kuja sekete. Picture na kuja tunapiga sekete. Na pika tunakula tunapiga sekete. Na omba chani yake asijue pekete. Tunapiga.
Majuka ni kama unarusha ma mikono eh. Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo eh. Teremuka, teremuka kakono kono ba. Mionjo twende mamio ndoko eh. Mamio mio 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 ndoko eh. Mamio 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 ndoko eh. Mamio mio 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 ndoko. Asi ina doko wasi ni kumoto eh. Mamio mio 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 ndoko eh. Mamio 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 ndoko eh. Mamio mio 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 ndoko. Sasi ina donjo wasi ni kumoto.
Kaleka dance, cheki kaleka dance. Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance. Low but sure, no kizi toko na relax. Rusha mikono juu ni kama hujui kudance. Ah, toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notowe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo, ndo, ndo kisianda maithana madhano.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti, tunachana na popcorn. Ongeza flow na doju, tumedonjo. Alisema ni fast time, but it... Sikie nyeji huyo dem ni mwitu. See through niliacha chuo ni pedipitu. Itu ndani ya msitu iko na jitu. Please 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 madahari wa shuki
eh. Mamio mio 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 ndoko eh. Mamio 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 ndoko eh. Mamio mio 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 ndoko. Sasi ina donjo wasi ni kumoto eh. Mamio mio 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 ndoko eh. Mamio 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 ndoko eh. Mamio mio 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 ndoko.
Your favorite DJ's favorite station. Turn it up.
On to the next. Unani close me na gone to your ex. Wanna to love kumbe sisi ndo kids. Missi mgonjwa na machozi ko red. Entebe.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new egg Machiavelli. Mkali mani, mkadi nali. Savage level in yani, ule mkali yani.
Denya mind says it's sare. Nilishika plate ya difu before imwagike. Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha. Big up Jesus, big up Buzu, big up Mungu, big up Munga. Dara dara, rada rada.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkadi nani. Savage leveling yani, ule mkali yani. Mkali mani, mkadi nani. Savage leveling yani, ule mkali yani.
Kauna backup, go bankrupt. Trudy ghetto na Prado kosa cup pack. Mindo Cartman wa South Park. Hey, na ishina fuck ups. Saitenga ina deep purchasing power. Jiki, 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 reverse. Negotiation mbaya ni ya mwizi ukidai hauna. Malaya kuitreka so utat. Na meshuka matuta na mpatusi. Unajua kila mtu amekuja kuja kuja. Anyway, mezea tembe kinembe. Pesanga kuna vileneza tupa. Make sure yo mzinga Joe umevunja. Yo,
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new head Machiavelli. Mkali mani, mkali nani. Savage leveling yani, ule mkali yani.
Hey, bimshuga dani wa moda. Some chill na miwacha kuwa boda. Better than anything, man, you are hotter. Me no shy, I'm a hot. Hey, big sugar dani wa moda. Come chill na miwacha kuwa boda. Better than anything, man, you are hotter. Me no shy, cause I'm not your daughter. Hey, big sugar daddy, you a murder. Come chill, na me watcha kuwa border. Better than ex, big man, you a hotter. Me no
no shy cause I'm not hey, you a daughter.
Bezi kulani mbali na mtaani, niko solo sijali kwa nani ananijua. Yes mini msani na sina samahani, na pigeji makali mia pantambua. Kidogo kidogo na sikia zimeanza kushika, hapo nishara uka na nikaanza kukatika. Sina mabeste na sijali kazi nezalipuka, nikaroro nisione andaiti na kimishika. Madem na macho mbaya wakanza kuniangalia, masponyo wao macho wakanza kunifungia. Nyata na jibamba kuna kitu nafikiria, junko na pesa jua kuna mtu ananinunulia. Hey, kidogo nkaona big boss ametulia, tuina kaya takima mbo mob. Tumbo sezi yake alafu anafana na recross, zangu zikanusho niende ni muombe kiko. Hey, hey big daddy can I have your time, bati mzuri akanicheki ya kismile. Kiburi shukisha nkaumwa mdomo nikishai, this is not gonna be a lonely night. Hey big sugar daddy you a moda, come chill na mi wacha kuwa boda. Better than ex big man you a hotter, me no shy cause I'm not you a daughter. Hey big sugar daddy you a moda, come chill na mi wacha kuwa boda. Better than ex big man you a hotter, me no shy cause I'm not you a daughter.
Kutendo wa metenda kutenda wili, speaker katika ndo jenge mwili. Kamili kado, ninko kamili na nikite madoba jua ishaku kwa inji. Linga, dance, shadow mado, shadow mado, shadow mado. Ringa ringa, shadow mado, uku umesota ama uku enado.
Linga, dance, shadow mado, shadow mado, shadow mado. Ringa ringa, shadow mado, uku umesota
energy.
Legs at ease, ah, mkono kwa kiuno. Dondosa, angusha kajudo. Kichwa juu, tete meka kiasi. Tata, tete, meka kiasi. Unakapoa, hop, minakapoa Dai wu, mina kohoa. Dada why me suck, cola dance with her. Tuna shake hands, kino tunachomoa.
Ringa, dance, shadow my door. Shadow my door, shadow my door. Ringa, ringa, shadow my door. Huku umesota ama huku enado.
Ringa, dance, shadow my door.
Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana.
Na wangaria ni movie, wamesha ni udhi. Indo definition ya kuonesha vumbi sumi. Kono na ningumu na sijui, mambo ni kujipanga venye mine za rudi na wadim. Kapika mtena, geuza iluga yani time ndo kusema. Pressure ilizidi juu ya track nilitema. Uleza mamli the round of media na tesa. Welcome to City of Revenge, saina wacheka. Niliwa impeach say goal ni mrenga. Mansion ya wanga, dem moja ndenga. Walenze iko full juu pake inasema alo. Mshani sikia, nikianza kutema muji sikia. Mshani sikia, nikianza kutema muji sikia.
Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pending sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana.
Machua ni kitu imevai, akisema zi wala iwezekani. Papation, batumeka peaceful, kau kula mbuku. Badala ya udaku, ni mtu kuelewa atakaha nini ngumu. Kitu machua, wezi kupia shapri. Kitu machua, rorui rorui. Kitu machua, kimwili kitabia. Kuna mbuki inagwaya kumbongesha. Kitu machua, wezi kupia pressure. Acheza mneti, labda blangeti. Kitu mevimba, yani ni mfika. Kani katoi, haiwezekani. Kitu machua, toto tunachua. Wale wa mioto, haiwezekani. Kitu machua, toto tunachua. Kitu machua, kitu machua. Kitu machua, toto tunachua. Tumachua, tumachua.
Anti wa hari ya pandi ya miti kalia. Anani kalia, rubadiri ya matalia. Ambi ya chali ya kwa sijali na kwa gahalia. Nairobi city tafta note ya mutamangiwa. Kitu machua, vingina fakua. Napenda kumsaksua, nashika na kamua. Mnadhani rungu ni msolombo kukua tuja. Starehe ya njuku ni kukula muja, muja. Mechi tunacheza ngama tikitaka, tikitaka. Napakata nikitaka, napashada miti shamba. Stingo kata wakata chekitanda nikizanga. Nampikanga rongi sabaka kinama nikichapa. Kanikatoi, haiwezekani. haiwezekani. Kitu machua, toto tunajua. Wale wa mioto, haiwezekani. Kitu machua, toto tunajua. Kitu machua, kitu machua. Kitu machua, toto tunajua. Kitu machua, kitu machua. Kitu machua, toto tunajua.
Ada kasheshe, adu machua.
Kitu machua, toto tunajua. Kitu machua, kitu machua. Kitu machua.
Ati dance ya kudonjo ni dance ya ma. Dance kishika unazungusha. Right to the left kono zungushia. Ini dance ya ma. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form tu na kill. Kini doba safina ni genge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipopo na breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat alikama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real sure se kuchanganyisha. Napigia Shakilo. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu.
Magi magi
majuu, magi magi
majuu.
Fuck that, tunajua kujigas. Fast time wanna drive na rivas.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio at the beat of the moment.
Beep 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 pop pop beep 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 pop pop.
I'm on the highway.
Beep 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 pop pop beep 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 pop pop.
I'm on the highway.
Beep 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 pop pop beep 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 pop pop.
I'm on the highway.
Beep 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 pop pop beep 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 pop pop.
I'm on the highway. Blessed day. Monday, Titi Tuesday, Sipendi Wednesday, Dusty Thursday, Friday, Nicklan Day, Saturday, Poco Highway, it's a boys night out, we out and about, Tuko loaded, no doubt, now my pen come at 10, how was it for the drought, take an arrow, come a Kingston, pass a, can you get a less, take a minimum, fresh in my head, be best at her head, pleasure, tell me wife, tell Lonica, the cash, hey, quick, big o's, now my day, mako lose, kuna when you wanna jump, kill a kuna booze, kuna when you wanna judge, but in life, truly choose, now my day, molly, take another, the thing they do.
Fuck
that, you know you are Gucci gas. Fast time, I'm a drive my bus. Master, you could set to it. Just run the bullet at the top.
Beep 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 pop pop beep 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 pop pop.
I'm on the highway.
Beep 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 pop pop beep 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 pop pop.
I'm on the highway.
Jangili ukichapa bare jamo iko bubble bubble zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child na daily patie ka family kama kabi na mili tutoitu happily missy dem wako set in my dreams reality kula kitu hungry hungry my baby my love mapenzi undercover na ye huanda kama kuna another jintangu jana sitemi sitawa. Jet ndio blanda, so dishi kwa kibanda.
Na niki, fika unajua masaa niki. Rusha unapapasa na niki. Tisha we harakisha na niki. Na niki, na niki. Fika unajua masaa niki. Rusha unapapasa na niki. Tisha we harakisha na niki. Na niki, na niki.
Sound.
responsibility.
Come!
Girl, you be teased, way. I'm even scared just to say your name. Me see Boku on a baby. Maybe I'm going insane. You're the one I need, and there's nobody else. You're the air I need, and there's nobody else.
You're my,
my, my, my, my, my.